Depende. Blaze up, again, again. You the one I like in the body, baby, te amo. Magnetic color we see when you shake it. Say, oh, baby, mi amor, nakupenda leo mpaka kesho. Mapenzi adormi, yalimshinda mpaka babu msecho. Sheri, sheri, niamini, kama si wewe nitampenda nani? Afanye yote uniamini, unipende, nikupende na mimi. Kama sumako na chuma, kama mgonjwa na tuna, mikweli kwa kondo na pona, siwezi fichaga. Kama sumako na chuma, kama mgonjwa na tuna, mikweli kwa kondo na pona, siwezi ficha. Nipe nipende, 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 nipe nipende. Just you tell me what you want it. Niko bebe kwa mama na babae. Tusiishi kama roboti ama mtoli kimona. Mara tap tap kinacheka, mara quick quick kinaweka, mara stop stop kinanona, say. Mara tap tap kinacheka, mara quick quick kinaweka, mara stop stop kinanona, oh na na. Kama sumako na chuma, kama mgonjwa na tunda, mikweli kwa kondo na pona, siwezi fichaga. Kama sumako na chuma, kama mgonjwa na tunda, mikweli kwa kondo na pona, siwezi ficha. Nipe nipende, nipe nipende, nipe nipende, nipe nipende. Nipende, nipe nipende, nipe nipende, nipe nipende.
Sunday.